siwezi choka, mimi jana kama ruba. Hey, uzuri wako ufananishwa na nani? Hapa duniani ikikuona na kuwa hoi tabani, kama mgonjwa kitandani, rangi yako hadi Sara umemshinda.
Sara umemshinda.
Iyo body kama kajara wa masanja. Una uzuri furani, sijo ufananishwe na nani. Nitembe kote duniani, wakufanana hakuna. Shani, shani, unanivuruga. Shani, shani, unanivuruga. Pede na umia. Shani Tanzania, ukikata na katikia. Iye, iye. Nadhani unajua navyokupenda, sina ga mwingine. Hata kama ukiongea maneno sendi kwa mwingine. I love you, I love you Shani, I love you, I love you Shani. Sitojali umetembea na wangapi, kuwa nawe naona bahati. Nakupenda baby, you love me baby, shike la guan. Shani tufute kamba, cha maneno wa shamba, maneno kwenye kanga, achana nawe. Mini jembe we nipanga, kesho tuende shamba, tukalime mpunga, tupate mazao. Wana force ni kuwache, ili nafasi waipate, na mamoja wakamate. Yeah, yeah, yeah. Mina sema no, haiwezekani, kukuwache no.